tagal juubi kewɗi allah nelli yeesu kirista bi allah belen wawa dandude innama aade ko ni ardi allah nelli malaika dow asman malaika o nela to mariyama nela ɗo wi mariyama wata hul mariyama ma ɓam reedu jibina ɓiɗɗo gorko guinira ɗum yeesu maw mawdu o noddire ɓiitoɗo mariyama ko ƴamaɗo yusufa wonno mariyama jaabi hono ɗum wonirta suka kala ene jogi yumma e baaba nulaɗo mariyama wi yeesu heɓata baaba e dow les leydi yeesu no wonno gila abada ha joni ko allah wonno malaika jaabi wi mariyama ko hawnima yalte e ɓandu makko ma wonna mo hunde hawninde e yeeso allah ko ruhu ceniɗo watta oɗon kawisa e nder ɓandu mariyama mari famatano ko haala ko kono o jaɓi ɗoftade haala allah ka malaika yehi to yusufa ƴamƴamo mariyama jamma wonno yusufa en ɗanino malaika wimo wata hul humanede e mariyama sabu ko ruhu ceniɗo woni hokkudemo ɓiɗɗo gorko ma waɗɗo ɓiɗɗo e aduna guindiramo yeesu kirista inde yeesu firti ko dandowo yusufa ɗofti haala allah ka tigi o humana e mariyama kono o meeɗa leldanmako ha mariyama jibini.